door. Undenze indoda emadodeni, ingosi emakhosini, umntu ebantwini, kwakukho nzima ebomini. Kodwa undenze indoda emadodeni, ingosi emakhosini, umntu ebantwini, kwakukho nzima ebomini. Nyawoza, uzungazi ndishiye. Bawa, undi bambi ndiqini.
Le ingoma yela tyotyombe ndikhulele kulo, zonke iindlela zobomi ndazifundela kuyo. 20 liter ipheli ibiyitafile, iphinde bekwasiso nesitulo. Ezabantwana siyodlala ngalo phandle, silenze igubu lomculo. Emdantsane bathi ligali, esowetha ngumjondolo. Ebhayile bobosi, thina pekapa sithi kiss the keep okanye woki. Kodwa yonke loo nto iyafana wethu, qha kohluke nje yabokhi. Latshemba nesasitya sizitya, xa kunetha siganga amathontsi. Ewinta ugodolobhontsi, emva kwekhabhathi impuku zisibambe lirhontshi. Sinaso nesasitena sesunlight sohluleka i-4, yohlamba umzimba neyohlamba izitya nempahla plus namazinyo. Phofi kwayiyo ne-roll on, icango libanjwe ngesikhonkwane ngubesh betsh utapeta apha phantsi. Ifriji ne-TV nestovu zidibene ngombane, siziva zonke neendaba zomakhelwane. Yombe lindiqaqambisile, lindiqeqeshile, landiqhuqhaqhuqhiyane kulo mhlaba ndingandingqelekile. Ngexesha lendiyandiya, ikamera ilodonga ngumdiyadiya. Ikhandlela libanjwe nge-empty lebhiya, la mathontsi ubuwavale ngevazilina neplastiki xa kunetha yanyibilika. Eish, benobamde kodwa made ngawetyala. Kum imbewu yatyalwa, imivuyo yama ingomanyala. Ndanamhlamba ube mhle uyodlala nabanye abantwana. Suba lityotyombe noba uphume etyotyombeni, lawo ngamazwi kamama xa indiyala. Ngaloo mazwi ndithi halala tyotyombe, halala.
Indoda, undenze indoda emadodeni, ingosi emakhosini, umntu ebantwini, kwakukho nzima ebomini. Kodwa undenze indoda emadodeni, ingosi emakhosini, umntu ebantwini, kwakukho nzima ebomini. Nyawoza, uzungazi ndishiye. Bawa, undibambe ndiqine.